ni waga na muamini Yesu. Bila ye misi wezi, bila Yesu misi wezi, wezi. Bila ye misi wezi, it's my everything and anything I need to survive. Bila ye misi wezi, bila Yesu misi wezi,
I can't lie.
Bila ye misi wezi, it's my everything and anything I need to survive. Yeah. Bila Yesu misi wezi, nimechila. Utanipata pale mta na spread njili. Na devo anachai sana kuniweka chini. Si mpati chance na deni anadai nini. On the cross you paid the big debt there for me. Even though assassina you never judge me. You never let me down, you're always there for me. Every day of my life I will sing and praise your name. Nina power na devo ashagua long life guaranteed kwa njili star retire. Ninachotaka napata kwako bure more time na my king nasoma kwa yake shule na. Missy blind man kwa hii path sezi potea. Temptations ikikampe vwe chorea. Ukiwa na Christ hakuna shida. Anakupenda unafe kujiposida ka believer na. Bila ye misiwezi. Bila Yesu misiwezi.